dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo ya none iragaruka ku itegeko rishya ry'umuryango riherutse gusohoka mu igazeti ya leta mu mpera z'ukwezi gushize kwa karindwi umwaka w'2024 iryo tegeko rishya ry'umuryango rifite ingingo yemerera inkumi n'abasore bujuje imyaka 18 y'amavuko kuba basaba gushyingiranwa bakubaka ingo ni mu gihe bazajya bagaragaza impamvu ziswe izumvikana itegeko rishya ry'umuryango ariko ntirikuraho ku imyaka yo gushinga urugo yemewe n'amategeko ari 21 muri iki kiganiro turumva ingeri z'abantu batandukanye icyo barivugaho abasanga rishobora guha icyuho ingeso z'ubusambanyi murabumva muri iki kiganiro abaryemera nabo ntitwabarengeje ingohe harimo n'ababyaye bataruzuza imyaka y'ubukure mu rwego rw'amategeko aho naho tubafitiye abayasobanura ariko kandi n'inzobere mu buzima bw'imyororokere ziradufasha gusobanukirwa bimwe twibazagaho kuri iyi ngingo mbahaye ikaze duhereye kuri aba babyeyi bo mu murenge wa Base Irurindo mu majyaruguru y'u Rwanda
kuntu tugitekerezaho mba numva mwaragize neza uko hari ukuntu wenda umuntu yabagahuye n'umuhungu akavuga ati muhungu akamubwira ati subu nakundi kuntu twabigenza ubwo nyine ibagumye iwanyu ariko ubu ngubu yagukunze ahita avuga ati fayo dusezerane tukumva gusa mwagize neza
ubyara wari ufite imyaka ingahe
mfite 17
ubona iyo iryo tegeko riza kuba ririho wari gutegereza 18 cyangwa
oya ntago nenda yitegereza kuko nyine icyo gihe yarakimwunze ariko nyuma yaho abonye nyine igihe kimaze gushyira kubera we yari na mukuru ayisanira undi mugore nyine barasezerana n'abangaye ugifite imyaka byemerewe nyine gusezerana
hagati aho bivuze ngo rero wowe mwarabyaranye mumaze kubyarana ntabwo mwabanye
ntabwo twabanye
icyo ubona cyiza muri iri tegeko ni iki
icyiza nyine mu iryo tegeko yuko nyine ubundi umuntu iyo mu gihura ujya amaze no kwigutera iyo nda ahita kujyana bidasabye nyine ngo imyaka ubundi yasabaga imyaka myinshi cyane
umuntu waguteye inda afite imyaka 17 we yari afite imyaka ingahe
afite imyaka 21
ahubwo abantu bakibaza bati ese abantu bafite imyaka 18 bashinga urugo rugakomera
nyine gukomera byagwakomera bitewe n'ubwuzuzanye bafite abanye n'amakimbirane bafitanye
wowe uracyumva ute nawe urambwira amazina yawe n'imyaka ufite
nitwa Mutumina Christine nkaba ndi umumama mfite umugabo umwe n'umwana umwe
ufite imyaka ingahe
24
washatse ufite imyaka ingahe
19
hanyuma ubu ngubu rero baravuze bati itegeko rirabyoroheje abantu bafite imyaka 18 bashobora kubisaba bagashinga urugo wowe icyo kintu uracyumva ute
njye ukuntu mbyumva leta yageze neza kubera yuko hari igihe ukundanye n'umuhungu ufite iyo myaka 18 noneho yagira ngo aranakujyanye wa muhungu bakaba bamukurikirana bakaba bamufunga ariko kuri ubu ngubu aho yageze neza ni uko nta zindi ngaruka nyine baza guhura nazo bakubaka urugo nyine bakarushinga
nta mbogamizi ubibonamo
imbogamizi ntayo bumvikanye babanye nta makimbirane bakubaka urugo rugakomera nta kibazo
hafi y'aba babyeyi hari abasore bakora akazi ko gutwara abagenzi ku magare nabo twabahaye ijambo
ese umukobwa wa 18 yashinga urugo koko wamusiga mu rugo ugasanga yakoze iki kaba akiri umwana ni wa wundi urugo rukomera ugasanga murabura yararise ako 21 abajije usaba ziko byose bigomba gushakishwa himba byanze biba byanze aho urabibona ko mu Rwanda nta mafaranga arimo ariko byaranze
harya wambwiye ko witwa nde
Nsengimana Ubundi Evariste
ufite imyaka ingahe
23
aha ufite urugo
ntabwo
uratekereza kuzashinga urugo ku myaka ingahe uzaba ugeze ku icumi
nka 30 ibyo nzaba ngezeho nibiba byanze nta n'uwo nzazana
nitwa Bineza Aphrodis.
Aphrodis ufite imyaka ingahe?
Ufite 20.
Ufite umugore? Ubwo washatse ufite imyaka ingahe?
Ufite 22.
Umugore yarafite imyaka ingahe?
21.
Kuri iri tegeko rivuga riti ku myaka 18 inkumi n'umusore rwose bashobora gushingurwa.
Cyane rwose barushinga. Wenda nakitangaho urugero gushinga urugo si ukureba ngo umuntu ni mukuru. Ashobora kuba afite iyo myaka myinshi yo gushinga urugo ariko atajijutse mu mutwe. Hari n'umwana muto ufite iyo myaka 18 akaba afite ubuhari bwo gushinga urugo. Akemera ko urugo ruvunana w'agacincuro afite iyo myaka 18. Wenda ikintu Leta yatworohereje kuba umuntu afite imyaka 18 akaba yashinga urugo yarebye kure. Nuko yabonye abana batwara inda z'abangavu bafite imyaka 18. Biratworohereza avuga ati rero impamvu batwara inda ni uko iyo umusore avuze ngo aramujyana bahita bamufunga. Ariko dushyizeho iri tegeko bakagemera ko umukobwa ufite imyaka 18 yabana n'uwamuteye inda bashobora gushinga urugo rugakomera pe.
Uyu musaza wo mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda we imyumvire ye kuri iri tegeko rishya ry'umuryango arifiteho ibitekerezo byuje amakenga.
Nk'umu nanjye nashatse imyaka 21 ariko twashakanye afite 17.
Ubwo hari ryari?
Muri 1974.
Ni kera. None ubu ngubu k'umuntu yashaka afite imyaka 18 urabyumva ute?
Nje nakubwira ngo kereka afite ababyeyi bafite ubushobozi kuko umusore w'imyaka 18 adafite ababyeyi bafite inkunga nibo batashinga urugo. Ese yarushinga ati yakwiyubakira inzu ati amafaranga yakura kuki?
Niyo mbogamizi ubonamo gusa. Hari abavuga bati ahubwo kuri iyo myaka 18 abantu bagiye kubyurira aho batera abakobwa abandi nda. Icyo ngicyo cyo urakivuga
ese ko abana bakinogiye bose babaye nk'ibirara guterana namaza kwa ibyo byeze muri kino gihe
waba ari umwanya so wo kugira ngo badaterane izo nda uvuga
impamvu dutegeko ryavuguruwe bavuga impamvu zaba arizo kugira ngo izo nda zidakunda kuba nyinshi mu baturage kuko bafite iryo tegeko bariya bategereza ya myaka bakunda gutwara Ramadan barabuze aba bashaka
itegeko rero wowe nta kibazo uribonamo
urumva nta kibazo cyaba kirimo ariko afite ubushobozi bw'ababyeyi naho umusore wenyine w'imyaka 18 mbega kuba ku rugo byamugora.
Muri dusangira ijambo kandi Ijwi rya Amerika ryanahaye ijambo abatuye mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda. Twumva abagabo bo mu murenge wa Muhondo.
Urubaze
oya ndacyari umusore
mpamvu nkimeze no kuri ingaragure wowe ni uri ingaragu ubwawe ngo nasoranye wowe uzashaka umugore ryari wowe ubwawe kubundeba uzarangura ryari
ndirimo
ubirimo na nweza kucyabandi byango bashuka
gusa no kubashuka
uko tumwe arakiye ishuri ngo nari ya teleterongo yo abeshi bata mashuri bakajya muri iyo metereti ntabwo ari ngiza nibashaka ne bakuze baje gukora umwe arashaka izi cyo gukora ati ishuri yaze kurongora nanone yo
ubigereranye ku myaka 18 ku mwana wiga bakiga abatari yagiye muri kaminuza
koko shuri
kandi niba abana tuzabaraga umurage wo kwiga hanyuma tubahe n'umwanya wo kujya kwishakira abagabo n'ufite ubwenge
amashuri bayadashaba
arije nk'ayo umwana kwiga biki wari
kibazo baba kimba kwiga basenzanya imbwa zo mu mashamba ngo
zikwiye kuba umwana wagiye kwiga buri yatashaka mbere y'imyaka 25
amashuri aramutumahuga
mwarimu yamukomeza
ariko utarize we no kuri 15 yajya gushaka n'imyumvire akumva ko rimwe na rimwe kubera ko itegeko rya ntanga ririho imyumvire nabwo akumva ko akiri na muto ku myaka 18 aba yumva ko akiri muto akagweta akagira ati unzajya nka 21 gute ninayigira nzaba wenda ngenzo haniga mu rugero cyangwa se nzarenzaho nk'ibiri cyangwa itatu
ariko akurikira isomo n'ibyo abagabo bakabitekereza nyuma
basi twiganiriye uvuga uti dusangize nk'abandi bagiye bavuga nk'ibijyanye n'iki
nk'abandi bagiye bavuga bati n'ubusanzwe bateranaga inda bakabyarira iwabo ariko aho ngaho wa wundi waguteye inda usaba ubonye umwanya wo kukubaka urugo
yewe ushingiye ko ndi umunyarwanda ndeba kure ndi umudenda shaka umwana agomba gushaka kuri ya myaka 22 abo nabo buriya buye nsanga ari mike niba yigishuri
akoze byo ngo abantu
bageze
nkaho bagize ubwenge bwinshi je nagize imyaka 25 n'umugore nshaka
none
nazanye umugore
nshaka 20 ah yase
nine nine ako nari nafite umuhigo wo kuzamuza nafite 25 je gushaka umugore nabaje ndamuhaza ngo wewe wa mukobwa ngo ukunze ufite imyaka ingahe ramba ati mfite ni 3 isawa wewe nitujya munzu tukaburana nabo tuzabira tuzihangara
none bakiye n'imbere waje mu wagira imbere yatwite atwarinda agacuramo umusatsi yera akubajije ngo
yabyaga kiri mutagora bwacu
nakubajije mbere ngo uyu mukazi kawe ufite urugo utoya ariko warize ubuse ko wagize amahirwe ushaka ukabona akazi ibaze nkawe ubwawe iteshwa amahirwe yo kwiga kujya mu by'imiterito mbere akazi wagafite
none se nta bantu biga bafite akazi
guhingero abenshi bakuyemo kwiga no kwinamarabi gutera amadayi kibaga gisota wakurikiye umuco wasukoranye ko niba bafite ababyeyi n'umuryango bagutoza uburere bwiza nawe ugira kubaha nicyo kiguheje iki icyo kurya
iryo tegeko ntabwo mu ryumva yahabwo nashyigikije
yewe ntabwo rivuga ngo abantu bashaka batazi ubwenge
ye mfite umwana yakagombye kubaka urugo azi icyo agiye gukora icyari atari ukuvuga ngo ubu abaye nk'abansindikiye cyangwa bambushya abantu
uyu ni murumuna wanjye ndi mukuru
yani nko guhambiranya abantu
niba tugiye
nyanyuze akoze nka buriya ugiye mu magereza ukareba nk'abana baba barimo bazira wenda kuba barafatanye keretse ari cyo bashatse ko wenda kurwanya gahunda gereza zirimo abantu benshi iyo nari tugabanya imyaka ntibizongera kubaho ko umuntu abazi ko azakatirwa burundu kandi akemera akabyishoramo
none irindi kosa mpamo mugiye gukora
kandi kibyoroshye bavuguruwe n'iryo tegeko
ibitekerezo by'aba bagabo bihabanye cyane n'iby'uyu muturage ukomoka i Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda
nitwa Mbaruke Damascene navutse muri 1960 ndi naha nkora akazi k'abantu babaza ariko mvuka mu karere ka Nyaruguru umurenge wa Ruheru intara n'amajyepfo kwishyamba hakiriho komine hari muri komine nshiri none ubu ni umurenge wa Ruheru koko rero niwacu iryo tegeko ryari rihari ariko tukabona harimo ko iyo umukobwa atinze mu bukumi akuriramo no kuba yatwara inda ariko bibayeho ngo bagabanye babigize hino ashakire mu buto bakimuharaye bona byaba ari byiza
hari ababibaza bati ese w'imyaka 18 yakabaye gutekerereza urugo icyo cyo wakivuga iki
18 aba yamaze gutekereza ndetse abatarata umutwe niho abafite ibitekerezo ataranabona ibibi byinshi n'ibyiza byinshi ngo ashyiremo guta umutwe ariko iyo agejeje muri za 21 aba yamaze guta umutwe iyo agejeje icyo gihe atarabona icyo yashakaga aba yamaze guta umutwe rero ashakiye kuri iyo myaka ni byiza abageze igihe
abakurikije ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo nabibutsa gusa ko turi kuganira ku ngingo itavugwaho rumwe y'itegeko rishya ry'umuryango ryemerera inkumi n'abasore bujuje imyaka 18 y'amavuko kuba basaba gushyingiranwa babanje kugaragaza impamvu zumvikana kuri mikoro murumva bagira ubusa i Kigali mu Rwanda mu mujyi wa Kigali twahaye ijambo abatuye mu murenge wa Kanyinya i Nyarugenge
buriya rega inteko ibiduhagarariye niba warabonye ari ryo ubwo ni ryo njye ndumva nta kindi narenze arebye
imyaka 18 imyaka 18 akiri muto cyane
ahubwo nanjye mfite imyaka 18 nemerewe kuba nagenda
washaka umugore
eh nashaka
uzi ufite ubwenge bwatunga urugo
kandi baguhindangamo
indangamuntu ni indangamuntu nyine ntabwo bishoboka umwana w'imyaka 18 nta na diploma bishobora nta na pini uzi uwo muntu yashaka umugore cyangwa yashaka umugabo abana babiri bajya banira mu nzira
nyamara baravuga bati ahubwo ni no gukemura cya kibazo cyo kuvuga ngo bamwe babyaraga n'ubundi batanayigejeje
biriya ni ubukene bibatera uri umuntu w'umugabo warongorwa n'imyaka 18
urabibonamo izihe mbogamizi
mwana myaka 18 ntabwo aragira ubushobozi bwo kuba yabaza kumenyekana inshingano z'urugo haba umusore haba umukobwa baba bakiri bato cyane
hari ngaru kubona bishobora kuzateza
cyane ingo zaje zisenyuka kiri kare
none se ubwo ntizisenyuka
n'ubundi zisenyuka bashakanye bakiri bato bari bato noho basubiye kuba impinja ntabwo aribyo ntabwo mu Rwanda bari torije n'ibibaho
kandi rya ratoye
ah ntabwo ari torije ntabwo
ndakubwira nk'umunye makuru narabiye
urudu atukaba tugeze habisi
ari gute
hano mu Rwanda gatwe turi abanyarwanda turi bene kanyarwanda ntabwo tugomba ntabwo biho mu Rwanda umuntu wabo ari toye afite ikibazo cyose mbere bya bisaza ba mu nteko bishaje igihe cyabo bagitwaye neza n'ubwo baba bagiye kwangiza igihe cyacu ntabwo bishoboka n'ibiba
wababwira iki
basubiza mu kabati
uko numva yumva nje mba numva bidakwiye abantu bakagombye gushakana bakuze nta kuntu umuntu nyine yajya gushakana akiri umwana nawe bakimurera abo baba bagomba gushakana bakuze nyine bazi ibyo bagiye ariko nyine iyo bakiri abana nge ndumva impamvu yariyo nta mpamvu yatuma bashakana bakiri abana
kuri wowe iyo myaka umuntu batarakura
nge mba numva batarakura neza
mu rwego rw'amategeko ijwi rya Amerika yabatumiriye Louise Mukeshimana uyu ni umunyamategeko wagize uruhare mu ishyirwaho ry'iri tegeko abarizwa mu muryango Legal Aid Forum utanga ubufasha mu by'amategeko asanga iri tegeko nta makemwa
iri tegeko ryaje rikenewe ariko nicyo umuntu yabwira wenda bakurikiye iradiyo
yego
nuko uburyabaye itegeko rimwe mbere twari dufite amategeko abiri atandukanye imwe ryarebaga abantu n'umuryango n'iri tegeko ryarebaga ibijyanye n'izungura ndetse n'imicungire y'umutungo w'abashaka ubu rero byakusanyirijwe mu itegeko rimwe ubu dufite itegeko rimwe ry'umuryango rikubiyemo ibyo bigendanye n'abantu n'umuryango ndetse hakazamo n'ibyo by'izungura ndetse n'imicungire y'umutungo w'abashaka rero itegeko rijya guhinduka kubera ko hari ibyo rishaka gushyira ku murongo
yego
ndetse akenshi hakaba harimo haba hari n'igihe haba ari ibyifuzo by'abaturage hari n'igihe usanga n'inkiko hari umurongo uba waratanze ku bibazo bitandukanye kubera wenda itegeko rihari ridasobanutse neza cyangwa se hari n'ibyahindutse ibyo rero byose bishobora gutuma umushingamategeko abona ko ari ngombwa ko itegeko rihinduka iri tegeko rero ryari ngombwa kubera ko hari byinshi byagiye bihinduka byari ngombwa ko rihinduka kandi hari ibintu byinshi cyane rizakemura
nk'ibihe
mpereye nko ku bibazo by'umuryango murabizi neza yuko mu nkiko akenshi usanga n'ibibazo biriyo byose bituruka mu muryango
yego
iri tegeko rero rifite umwihariko kubera yuko hajemo n'ikintu cy'ubuhuza mu bibazo birebana n'umuryango abantu bashobora kugenda kubahuza atari ngombwa kujya mu nkiko bakaba basaba ko ibibazo byabo bikemuka kandi bigafatwa ko bifite agaciro k'itegeko cyangwa se k'urubanza icyo ni kimwe ikindi ni uko itegeko ryahaye imbaraga icyo itegeko ryise inama y'umuryango bivuga ko ibibazo byose birebana n'umuryango mbere yuko abantu bajya kwa mudugudu mu nteko y'abaturage mu nkiko bazajya bicara mu muryango mukuru w'umuryango atumiza inama y'umuryango bige ku kibazo agishakira igisubizo bivuga ngo umuryango ugiye kujya wishakamo ibisubizo kubera ko ni nabwo buryo buzajya butuma imiryango idasenyuka cyangwa se abavandimwe bataha urira mu nkiko ngo inkiko arizo zikemura ibibazo byayo
yego
ikintu rero umuntu yakwishimira kubera yuko uriya umuntu mwageranye mu nkiko kugira ngo mwongere gusubira uko mwari mumeze imbere biragoye ariko iyo ibintu mwicaye nk'abavandimwe mukabikemura ni ibintu bigira akamaro kandi karambye bikagirira akamaro abaturage ndetse n'igihugu kuko y'amakimbirane mu muryango azagabanuka ikindi wenda navuga hari ibijyanye n'ubutane murabizi ko hari nkuru nyinshi abanyamakuru bagiye bakora ku bijyanye n'imanza z'ubutane zitinda mbere hari hariho yuko habanzaho ibintu byo kunga abashaka gutana igihe cy'amezi atandatu bakamara muri uwo muhango wo kubunga nibura hagashira amezi atandatu bategereje ibyo ubu rero itegeko n'ubundi nk'uko nari maze kubivuga ryavuze ko ibyo bibazo bizajya bibanza gukemukira mu rugo byananirana noneho bakaba bagana inkiko ariko nanone umushingamategeko muri iri tegeko yashyizemo yuko bashobora no kugenda ahantu muzi yuko hasigaye hari bano bantu babiherewe ububasha bwo kunga abantu
yego
bashobora kugenda imbere y'abantu bakabunga bagakemura ibibazo byabo urukiko wenda rukaza ari ukugira ngo rwemeze ibyo bemeranyijwe aha rero ni ukuvuga ngo imanza za diforce cyagihe zatwaraga cyaragabanutse ikindi haniyongeramo indi mpamvu kubera ko byagiye bigaragara mu manza zitandukanye ko hari igihe ubutane bushobora gutangwa bitewe n'uko umwe mu bashakanye afashe undi nabi cyangwa se ubutane bugatangwa nk'igisubizo ku bibazo bihari mu bantu bashakanye. Iyo rero nayo ni nini yindi mpamvu yajemo mpamvu ziteganijwe zishobora gutuma umuntu asaba ubutane. Bivuga ngo ibyo byose byajemo kubera yuko bigomba gukemura ibibazo bihari.
Hanyuma mu itegeko bavuga ko ari hagati y'umusore cyangwa inkumi ishaka gusaba ko yashyingirwa ifite nk'iriya myaka 18 azajya agaragaza impamvu zumvikana. Aha ku mpamvu zumvikana mwatubwira nk'izihe?
Wenda mbere yuko tujya muri izo mpamvu zumvikana, abantu bagomba kumenya ko imyaka yo gushyingirwa mu Rwanda ni imyaka 20.
Yego.
Iyo bimeze gutyo ni ryo hame. Ntabwo umuntu uwo ari we wese azajya agenda ngo asabe yuko ashyingiranwa n'uwo yashimye adafite imyaka 21 ngo byemere.
Yego.
Ariko umushinga mategeko yarebye aravuga ngo hari impamvu zishobora gutuma umuntu yemererwa kuba yashingirwa afite imyaka 18. Izo mpamvu rero ni impamvu zizajya zisesengurwa n'urwego itegeko ryahaye ububasha. Itegeko ryavuze yuko umwanditsi w'irangamimerere ku karere niwe uzajya usabwa ibyo bintu. Uriya mu mategeko iyo bashyizemo ko uhawe uburenganzira ariko ugomba kuwusaba ukanasuzumwa, ni ukuvuga ngo umuntu usaba agomba gusuzuma ibyo bintu. Uyu mwanditsi rero w'irangamimerere ku rwego rw'akarere azajya asuzuma izo mpamvu rero zishobora kuba iziki. Ashobora kubona umuntu afite imyaka 19.
Yego.
Ashobora kuba bamuteye inda ni urugero, kuko nizo mpamvu zagiye zigarukaho, niyo mpamvu dufatiyeho nk'urugero.
Yego.
Akavuga ati twebwe turifuza kubana ngo dushinge umuryango afite imyaka 18. Wa muntu urwego itegeko ryahaye ububasha nabo niyo mpamvu azayisesengura.
Yego.
Azabanza areba ati uyu muntu imyaka 19 ugiye kubana n'uyu, abanza narebe niba bagiye kubana afite imyaka ingana. Ese abo bantu babiri bagiye kubana bafite ubushobozi bwo gushinga urugo? Ubushobozi mvuga ni ubushobozi bushobora kuvuga amafaranga cyangwa se n'ubundi buryo bushobora gutuma bashinga. Ashobora kuvuga ati se niba uyu muntu atwite koko kujya gushyingiranwa biri mu nyungu z'uyu mwana batwite, se ntibizamubuza wenda niba yiga akazakomeza kwiga? Uriya muyobozi rero itegeko ryahaye uriya bubasha azasuzuma ibyo bintu byose.
Yego.
Kandi abirebe mu nyungu z'impande zombi. Uko murabizi neza ko uri igihugu gishingiye ku muryango. Ashobora no kuba adatwite akavuga ati twebwe turifuza gushinga urugo kandi ntabwo tuzihanganira wenda imyaka 2 isigaye ku mpamvu izi n'izi akazitanga. Uri impamvu zigenda zitandukana. Uriya muyobozi rero niwe uzareba niba izo mpamvu zifatika cyangwa zidafatika. Wenda binakureho urujijo, hari benshi bagiye bavuga ngo abantu b'abasaza bazajya bashaka abana. Ibyo ngibyo uriya muyobozi nabyo azabisuzuma arebe niba nta kindi kintu kirisha inyuma y'iryo shingirwa, kuko itegeko ryamuhaye ubwo bubasha. Nibaza rero yuko kugeza ubu ngubu abantu bizera ibyo umushinga mategeko yashyizeho, kandi nanone murabizi neza ko amategeko ashyirirwaho rubanda, niba abona yuko biteje ibibazo n'ubundi babashinga amategeko azongera babisubiremo.
Yego.
Ariko buriya itegeko riberaho abantu bose rikaberaho ibyiciro byose by'abantu, kandi iyo itegeko ribereyeho ibyiciro byose by'abantu ni ukugira ngo n'ubwisanzure bw'abantu bwaguke, kuko na ba bantu bafite imyaka 18 bashaka gushyingirwa nacyo ni ikindi cyiciro cy'abantu kandi amategeko agomba guha uburenganzira bwabo.
Maitre Louise Mukashema, abavuga bati ahubwo buriya ntibigiye guha icyuho abantu bafite ingeso z'ubusambanyi kuba batera abangavu inda kugira ngo n'ubusanzwe babagira abagore mu buryo budasobanutse?
Ubundi amasezerano yo gushyingirwa ni amasezerano hagati y'abantu babiri bose bafite ubwo bushake. Uriya umuntu ufite imyaka 18, kuko iri tegeko hari naho riteganya ku myaka y'ubukure ari imyaka 18, keretse aho amategeko abiteganya ukundi. Ahantu amategeko rero abiteganya ukundi, hamwe muri ho ni ahangaha yuko ashobora gushyingirwa cyangwa se kwa kundi umuntu ashobora kuba afite imyaka 18 akajya mu kazi nako 16. Ariko umuntu w'imyaka 18 itegeko rimufata nk'umuntu mukuru, ariko byarongera imuha n'andi mahirwe kubera yuko hari indi nyingo ivuga ngo amasezerano yo gushyingiranwa ntabwo yakorwa n'umuntu udafite imyaka 21. Ariko umushinga mategeko aravuga ati kubera ko ku myaka 18 umuntu baba bafata ko yakuze, niba ashaka gukora amasezerano yo gushyingirwa azaza imbere y'umuyobozi itegeko ryahaye ububasha umuyobozi asuzume. Ibyo rero by'abantu wenda bakuze bafite imitungo iri hejuru bashobora gufata umwana bamufatiranye kubera ko wenda atarabasha gutekereza neza ngo amenye uburemere bw'urugo, ibyo ntawahakana ko bitabaho. Ariko nicyo uriya muyobozi cyangwa se uriya mwanditsi w'irangamimerere ku karere itegeko ryamuhereye ububasha bwo gusuzuma. Azabisuzuma, ashobora no gukorera iperereza akareba akavuga ati si umwana w'umukobwa cyangwa si umwana w'umuhungu, arakuze bihagije ku buryo azajya kubana n'uriya muntu. Ese uku kwemera cyangwa se ubu bushake bwe gusabwa mu masezerano yo gushyingirwa nta kindi kibyihisha inyuma rero ni nayo mpamvu umushinga amategeko yavuze ngo sindi bubifungure ndabyemerera iki cyiciro cy'abantu babyifuza ariko nanone bagomba kubisaba iyo usaba rero ushobora kwemererwa ikintu kubera impamvu zitandukanye cyangwa se ukanacyangirwa kubera impamvu zitandukanye
ku musozo w'iki kiganiro cy'u Amerika yiyambaje muganga Anset Nzabonimpa uyu ni inzobere mu by'ubuzima bw'imyororokere
ubundi ugendeye ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere bw'abantu ubundi tugendeye cyane cyane ko ku makuru tuvana ku ishami ry'umuryango w'abibumbye byita ku buzima
yego
batubwira ko abantu bari mu kigero cy'ubuzima bw'imyororokere bwiza ari ukuva ku myaka 15 kuzamura ndetse mu kuyari abagore bakavuga ko ari ukuva ku myaka 15 kugera kuri 19
yego
byumvikane rero ko buriya muri icyo kigero k'umubiri ushobora kuba witeguye kuba umuntu yabyara ndetse noneho akaba wenda yanabaho nk'umugore cyangwa nk'umugabo
yego
ariko iyo tugarutse noneho ku mikurire y'abantu mu miryango itandukanye ubona ko hari igihe haba koko ngo wenda navuga ngo kunyurana hagati wenda y'imikurire y'abantu n'abandi ntadushobora kubifataho ku buryo bubiri ubwa mbere ni hagati y'abahungu n'abakobwa buriya tujya tubona ko nko ku bahungu n'abakobwa usanga mu mikurire y'abantu cyane cyane ibijyanye n'umukurire y'imyororokere gukora imisemburo ijyanye n'uko umubiri uzakora neza mu bijyanye no gusama no kubyara akenshi buriya igitsina gore gikura vuba cyihuta kurusha igitsina gabo ari nayo mpamvu tubona ko nk'abakobwa bashobora gutangira ikigero cy'ubwangavu wenda nk'imyaka ibiri mbere ho uko abahungu batangira ikigero cy'ubugimbi ndetse binagaragara ko burya niyo ugiye ngo mu muryango nyarwanda usanga ngo akenshi abasore bashaka bakunda gushaka inshuti ku bakobwa barusha imyaka buriya niki kiba kinajyanye n'icyo ko umusore yumva yisanga mu kigero cy'umukobwa uri hasi mu myaka kubera ko umukobwa yakuze wenda vuba mu bijyanye n'ubuzakanyorokere ikindi wenda umuntu yavuga ni uko iyo turebye nk'umuryango nyarwanda aho dusanga ikigo cy'igihugu cy'aburishadi bari kitubwira ko mu miryango nyarwanda hakiri nka 33% by'abana bo munsi y'imyaka 5 bagifite ikibazo cy'igwingira burya abo bana uko bafite ikibazo cy'ugwingira munsi y'imyaka 5 biranakomeza bikabagiraho ingaruka no mu mikurire yabo cyane cyane y'ubugimbi n'ubwangavu ku buryo bashobora kujya kuri ya myaka 18 ariko kaba kigwingiye kuko batakuze neza ku buryo ushobora gusanga imibiri yabo wenda yaba ititeguye neza ku buryo wenda kuko yashaka urugo akaba yabyara neza ukaba akiri umwana mu bijyanye n'imikorere wenda mu rugo ikeneye gukura niho rero navuga wenda mu magambo make mvuga koko gushyira kugomeza kwemera abantu ko bakiri ku myaka 21 ariko ufite imyaka 18 nawe yaba ari ngombwa gushyingirwa akaba yabisaba kuri njye numva nta kibazo kuko ahubwo mu byo bareba nyine bakwitondera kureba mu bijyanye n'imikurire y'umuntu kuko niba koko nta bizazane yagize mu mikurire ye niwo umuryango arimo gukora mwitayeho ku buryo bwimbitse kugera ko wenda kiriya cyemezo ko wenda kiriya cyafatwa umuntu w'imyaka 18 ashyingirwe kuko nanjye nemera ko hari abashyingirwa ko bagatunga ingo zabo neza kandi bakanabyara nta kibazo ariko hari abo byabaho ko ugasanga wenda biteye ikibazo
ubwo aho leta irasabwa iki
aha leta buriya hari icyo isabwa ariko buriya n'abantu muri rusange cyane cyane imiryango hari icyo isabwa ni ukuvuga ko buriya kuva iri tegeko ryemewe abantu bagomba kwita ku mikurire y'abantu cyane cyane ibijyanye n'imirire y'abantu ku buryo umwana yajya abona indyo yuzuye hakiri kare agakura neza ndetse n'uwo muryango akitabwaho n'ibindi byose akeneye nko kuvuzwa kujya mu ishuri ku buryo iyo myaka 18 yagombye kujya igeraho ko umuntu yari arangije navuga nk'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 se yari ashobora kuba yarakuze neza ku buryo umubiri we warangije gukura ndetse wenda afite kuko n'ukuntu yateganyirijwe mu muryango we ku buryo agiye ya myaka afite ikintu yigezaho kuko buryo gutangira umuryango kuko umuntu yagombye kuba afite icyo ashingira ubwo rero umuryango yayize leta ababyeyi imiryango abantu bose muri rusange n'abashyiraho serivisi zitandukanye zita ku bantu bagombye kubishyira mu bikorwa kandi bakitondera ko kureba ukuntu abana bose bagera kuri iyo myaka 18 koko barakora ibyo bagomba gukora hakiri kare
Inshuti bakunzi ba radio ijwi rya Amerika by'umwihariko inshuti z'akadasohoka mu kiganiro dusangira ijambo icyo nari nabateguriye ngisoreje aha nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro cya none namwe mudasiba kudukurikira ndabashimiye mbasaba kuguma kuduha ibitekerezo bishya mu kiganiro mukomeze munogerwe na gahunda zacu kuri mikoro mwumvaga Eric Bagirubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose